Sawirki sedahat. Ebhey orahda bisha hidigta buurooga bedda nabibiyada ya abuuray. Ebhey gudooga ooska iyonay wal alla wali aamaanabo usi abuuray. Walo kalo ebhey abuuray namun walbu o malay baddaha kijire shimbirooga heedig kijiraan i haywaan kasta oo duurka an rooge. Wal alla wali ebhey abuuray faylanayen. Ebhey madi magal abuuri magashayna way imbihiye eedan. Wala kalo usi abuuray bilaan magageed haawal dahaw. Ebhey jeeladi jeelki an gabo eedan iyo haawo beer faylan ya insameeyi. Lamaadoodna kinoolaadaan. Ebhey madi lamaadood beertaha ki hubsadi way arey. Usun madi dowgey si faylan an weeshaan noolaadaasaan imrigiin. Laakiin madi aasina mashaantaan dhimadaasaan. Oba wulin aro weeshaan ising meeli an ruugu kinoolaadaasaan. Eedan iyo haawo lamaadoodba beerti ebhey si ki faraxsanaayeen. Way kaloo la arey. Ebheyba widaay inno godeen lamaadood. Walkasta wali eeb abuurina faylanaayeen.